Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kantito boggi jande ko fandu hala Mamadou Sama Sibou jom ñal sakrabe fedi be. Tiagal la jukko ñande mbedno ko tati mars journal Youssouf Cissokho dubi didi suudu kaso mbed maison de la presse Sefiki guldere de mbedno huliti yo gu ñam ñaw wadene mo bangal la suudu sariya. Wulare satti sanna dido wattuji di leedi mali yo ele ala hali tati go lukurali nukuji kewdi di wonne ben sama ko jamande bismillah sakrabe. Sabu kabaru goldido amen Youssouf Cissokho be goldirde monde journaliste en waddi batu nyandi alkamsare noge jogom mars horejo o banjugu dante ndardi nantinobe kabaruji be ben watta be ben tamundire juude e tinade e golle mabbe den golle ndardi source radio waddi newa munya e ben goldido amen Youssouf Cissokho kedana ko halidou fasta Ousmane Nyalbouri.
Monsieur Youssouf Cissokho
goldido meden Youssouf Cissokho ko landano arande de nodda sariya holiti wide meme city jabidu wide winana mo haifande wattanan do hakkilo sanne o joni min ko landoto mi hora yo hakkila cierto dum gonde hakkonde makko yabu kay makko ko fawi do kabaru sariya gada ka maison de la presse hakkilo mudun dun heewi sanne sabi journaliste fay goto o wajukirade ni do wadgol golle mudun nen dun jamnaaki
yidgol sariaji leedi ben nana jadda hayfali ben fayfali e imadraji fewde ben cikita do den nokko buri hewde yo ben murtreji e kay ndul bonandaji fewde e lamu di babi ben jukere bangal ugnaji temedere e nogay fayotade million goto sifa Alexandre Woudrago yo magistrat wonko haldu mud ken fostango Ousmane Nyalbouri.
Dans le nouveau code, nous avons
les sariaji kessi eden jogi tumbande 247 fayotade tumbande 242 33 kande hal imingol iblisaji fewde lam arande ana wodi wadgol majireji e galda e sariya tawe lam hokkay yamirware ana du kawrite yogaja tan e kawre jomen jogi kabode na yogadu tan ngala wadde bonandaji imadraji helugol nokkuje bonude jawde himbe tawa jawdi forbo tawa jawdele himbe nitan ana hendu deedi imadraji uddugol lawi bonnugol jawdele himbe anni tobbe joyi limtade awido do wadugol imadaraji lattude sababu banandaji ko ay mininde iblisa
tatugol qur'ana heewi na yirwi sanale nukuji kewdi leedi ndi torraji mudun dun merna famda fewde e jamaare yu hono le nukuji burem tumminya bla muti benno be do fufu wolna dalalam ko be dawruji kado tidalla ke na fastango sira sidibe
mine wa halde ana buri jontere watere med le niure mawne menen jodi be le genni buure men tampi sanne sabe la fe qur'an ni watti wular sattune joni to menen do motti ana buri jontere wat me wana qur'an dun wadde tilaji modde gulleji amen mimmi sudono mi wawa fe gulde nyol man handen mine tewtura lamo tinno fi dabiri yalla o tilal qur'an huncho to menen do motti gidde aljiman tabine menen ga qur'an mi sirti wular ana satti mi gilasi ciottami so qur'an wala wana funa gulleji an wadirte min ciottami li geni to miado tajum qur'an bondi gulli dan fu mele wonde fi dabireji hono bisirta panoji le golleji amen so non la fi qur'an kay mi waddi titelaji mawdi kulleji amen nyamti ki
Studio 80 projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne Suisse Royaume-Uni e Kanye coopération espagnole
yotor meden verifio hande meman hala nafaka IA dun intelligence artificielle e le golle radio kedon la ko heba ko defestango Ousmane Nyalbouri.
ChatGPT, Gemini, Gamma, Turbo Script, Eleven Labs, Adobe Podcast, ono di enandore modon yokaki iya, bawde nauterade do radio, ko nauterade arande intelligence artificielle, do nantingul kabaruje, yo windugol, le iya ngaji limtare joni di, yo gaji anambaye wadud natafa heba hakilaji lubi, e jutina yewtereji modon, nadu windugol futode halaji, edun ya wina neto, kanon hangaton hakilo, iya wala, kawana kanyun daurata, kabaru keso godo, iya, anambaye du wade dande, do Eleven Labs, labs no mbay mo ene de ko wete jingol dun kude kabaruji nanude ngonga ko latika fu waawa lomtude dana bi adama do radio ko fawi do kakol adop podcast ana way labinde kanyun halaji itadu sajoji gondi le hala nadu jantore ngadirande e telephone wede kasen gatton ko yam hakilo iya ana way wofinde neddo hono nantingul kabaruji keddi di fu radio do wiibi adama woni intelligence artificielle waawa lomtude radio ka ana wawi faabande dun
sakram pawi dokkatene kamaru ñu handi di on jaram heedaade yo enkiri jom